Blog Talk Radio.
Na gato narabohowe banyarwanda banyarwanda kazi rero ni saa 3 n'iminota 33 uyu munsi ni ikiganiro yobokamana na politike nkuko bisanzwe mu kigezweho na Pasteli Bahati afatanyije nange Umuhoza Benoît ubwo rero mwari mumenyereye ku kiganiro tukunze kukibagezaho isa moya uyu munsi habayeho impinduka ntekereza ko ushobora kuba mwadutegereje cyane ariko twe twabanyuremo ko ashobora kuzajya habaho impinduka rimwe na rimwe bitewe n'umwanya uyu munsi ni ikiganiro mukaba mugiye kukigezwaho isa 3 n'igice ubwo nibizajya bidukundira tuzajya tugerageza kubamenyesha ariko kandi tunizera ko mushobora kuba munabyakira neza iyi rero mwumva ni radio Iteme ivugira ku munara wayo wa Europe ikiganiro cyanyu nkuko bisanzwe ni yobokamana na politike twizere rero ko hirya no hino abaduteza amatwi haba muri Afrika cyangwa se muri Europe n'ahandi ko ibiganiro byacu bikomeza kubashimisha kandi mutwumva neza gatanu kuri gatanu. Ndari ko rero dutangira ikiganiro cyacu, reka maze numve umukozi w'Imana Pasteur Irora Bahati kwinjira muri studio maze dutangira ibiganiro byanyu bakunzi ba radio Iteme. Pasteur Irora Bahati, waba unyumva? Pasteur Irora Bahati ashobora kuba ari kuri mute, kuko uko mbibona nuko ndimo mbibwirwa no bari ku buhanga bw'ibyuma nuko yamaze kwinjira muri studio. Reka rero musabe ave kuri mute hanyuma noneho yongere agerageze. Bahati Pasteur, wanyumva?
Ndakumvije na kwijana Benoit, turi kumwe kabisa.
Cyane nanjye ndakumva neza gatanu kuri gatanu. Ubu rero nk'uko bisanzwe abadukurikiye twongeye kubizeza yuko ikiganiro cyanyu nk'uko bisanzwe iyobokamana na politike kigiye kubageraho neza gatanu kuri gatanu. Ntimucikwe, muratubona cyangwa se muradukurikira neza kuri YouTube Radio Iteme Europe, ndetse mushobora no kudukurikira kuri radio yanyu Block Talk Radio Radio Iteme. Pasteur Bahati, ni umwanya rero ikiganiro cyacu kigiye gutangira, watangira usuhuza abatwumva no gusengera ikiganiro nyirizina, hanyuma tugatangira kugeza ku badukurikiye cyangwa z'abakunzi bawe n'abakunzi ba Radio Iteme gahunda y'uyu munsi. Ijambo ni ryawe Pasteur.
Murakoze, nongeye gusuhuza abantu bose bakunze kutwumva ku kiganiro cya iyobokamana na politike kuri Radio Iteme. Mwese abari mu mahanga atandukanye, mu bihugu by'u Burayi, Amerika na Canada, Australia na Afrika, turabasuhuza mwese, ubuntu bw'Imana bubane namwe. So reka mbonereho nyine kwinjira mu masengesho, mu kiganiro cyacu dutangirane n'amasengesho. Twiragize Imana kugira ngo umwuka w'Imana akomeze kuduhumekeramo no kuduhishurira ibihishijwe. Dusenge Imana twese. Urakoze Mwami Imana, urakoze Mwami Yesu, uri umunyabuntu kandi uri umunyembabazi. Nta muntu n'umwe wakwisunze ngo akorwe n'isoni, ntawagutakiye ngo ubure kumutabara. Yohana niwe yavuze neza ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ni rwo rwatumye itanga umwana wayo, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ushimirwe rero kuko Imana iduha ubugingo, uretse kuduha iby'umubiri gusa no kurama ku isi, ahubwo dutegurira n'imibereho mishya ya nyuma yo kuva muri uno mubiri aho tugomba kwerekeza, kuko nta n'umwe wifuza kwarimbuka. Dusabye rero guhumekerwa mu biganiro byacu kugira ngo bifashe abatwumva muri runo rurimi tuvuga, abantu barusheho kunguka ubwenge no kuva mu bujiji. Ubuntu bwawe n'imbabazi zibane natwe mu izina ryawe Kristo, amen.
Amen, amen. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, uko twagiye tubibagezaho igihe cyose iyobokamana na politike, tugenda twibaza ibintu byinshi, tukabaza Pasteur Irora Bahati, ni Pasteur kandi akaba n'umwigisha wa Bibiliya, kugira ngo ajye adufasha cyane cyane mu masesengura abantu benshi bakunze kwibaza. Abanyarwanda buriya hafi umuntu yavuga ko nka 90 cyangwa se 85% ndavuga kuko ntekereza ni abantu bemera ikintu kitwa amadini n'abayobozi bayo, kuko Pasteur n'umwe ushobora kuba yahagarara imbere y'abakristo akabategeka icyo bagomba gukora. Twagiye tubibona ahantu henshi ndetse banakoreshwa ibintu ubona ko bitagombye kwemerwa, ariko abayoboke bagahitamo kubyemera uko Pasteur yabivuze. Ni abantu rero mu by'ukuri ubona yuko bafite umwanya munini cyane, ndetse mu bihugu byo byateye imbere nk'ibihugu by'u Burayi n'ahandi ku isi muri Amerika na za Canada, usanga abantu bitwa abapasteri bafite amatorero bagerageza kwitwa abakozi cyangwa se abafasha ba leta mu buryo bwo gufasha leta mu miyoborere y'abaturage, kuko ni abantu bagize kimwe navuga cya kabiri cyo kuyobora abantu kandi bakagerageza kubatega amatwi no kubumva. niyo mpamvu rero twahisemo kugira ngo tujye tuganira cyane kuri iki kintu kijyanye n'iyobokamana na politiki. Ubwo rero ntitudatinze cyane uyu munsi twiteguye ko turi bubaganirire uko tugiye kwibaza noneho n'abapasiteri bacu batuyobora uko babona ibintu, uko batekereza ibintu, nubwo twebwe tubona yuko ari abantu mu by'ukuri batugezaho ijambo ry'Imana, akenshi baba barisengeye, akenshi baba bagerageje kwiherera, ni abantu twubaha kandi tukanabatinya, ariko ni n'abantu babaho mu buzima rusange bwo gusabana n'abantu, n'abantu nkatwe nubwo bafite umwihariko wo kuvuga yuko bakoresha cyangwa se bavuga ijambo ry'Imana, akenshi bakanongeraho yuko Imana iba yabatumye. Ubwo rero umuntu uvugana n'Imana ni umuntu wo kubaha, ni umuntu wo gutinya. Ubwo rero mfite ikibazo, numva nshaka kubaza pasiteri, twagiye tugaruka ku bibazo byinshi tumubaza uko tubona Bibiliya ivuga kuri politike, nuko tubona ba pasiteri hirya no hino bitwara mu bintu bimwe na bimwe bya politike. Uyu munsi rero ngiye kumubaza ku giti cye, wenda n'abandi ashobora kubavugira simbizi. Ngiye kumubaza ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere pasiteri, numva nshaka kubaza abantu benshi bashobora kuba bibaza hirya no hino, ndashaka kubaza ese mwebwe nk'abakozi b'Imana, abapasiteri, ejo uzaba uri bishop, ejo bundi ushobora kuzaba uri apotre, mu by'ukuri nk'abantu bari mu kintu cy'iyobokamana, abantu bari mu iyobokamana, muyoboye abantu b'abakristu hirya no hino, mufata gute ubutegetsi bw'abanyagitugu, mubivugaho iki? Kuko hanatanga urugero nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, dufite perezida w'umunyagitugu, ariko hamwe n'ibyo ngibyo mwebwe bapasiteri, mwebwe abigisha iyobokamana, ibi bintu by'abanyagitugu twebwe tubona nk'abanyagitugu, mwebwe ku rundi ruhande mubivuga w'iki, mubifata gute? Ijambo ni ry'abapasiteri.
Ya ku kibazo bajije, icyo twebwe twaba tuvuga cyangwa se uko twaba tubibona ku butegetsi bw'abantu b'abanyagitugu, nibaza yuko mu rwego rw'abantu bari mu iyobokamana, ntabwo abantu tuba tubona ibintu kimwe cyangwa se ngo twumve ibintu kimwe. Mu biyita abakozi b'Imana, urabona ni ibintu bivangavanze. Urambwiye uti uno munsi ushobora kuba uri pasiteri, ejo tukazumva wabaye bishop cyangwa se apotre. Ni ibintu biri mu nsabe kwinjira cyane mu buryo bwo gusesangura kugira ngo abatwumva tubafashe. Ibi bintu byo kuba abantu bari mu nzego za pastorale, ukumva ngo bishop, ngo apotre, ngo archbishop, monsenyere n'ibindi, ibyo ntabwo ari biva kuri Kristo Yesu. Normalement si biva kuri Yesu, ni umudayimoni ubikoreramo w'inzego z'ibyubahiro. Abantu bakoresha ibyo bintu mu buryo bwo kumanipira cyangwa se gutera ubwoba abayoboke babo kugira ngo babatinye, kandi babone uko babatwaza igitugu mu buryo bwo kubategeka ibyo bagomba gukora, bakura inyungu zabo mu bayoboke babo. Ariko ibintu bya bishop, apotre, sinzi n'ibindi, profete, yego biri muri Bibiliya mu byanditswe, ariko bikoreshwa nabi mu buryo bwa escroquerie cyangwa se by'ububaho, mu buryo bw'ububandi. Kubera iki? Kuko apotre bisobanura intumwa. Rero iyo urebye intumwa za Bibiliya, inyifato yazo nuko zavugaga ubutumwa, nuko zereraga imbuto abo zabaga zitumweho, ntaho bihuriye n'abiyita intumwa b'iki gihe. Kuko abiyita intumwa b'iki gihe ni abantu bishakira ibyubahiro n'inyungu zabo n'ibifatika mu buryo bw'ubutunzi bw'ibifatika. Nureba abapasiteri muri buryo bwa Bibiliya bahozeho, abo Yesu yagiye atoranya akabagira abashumba bo kuragira intama nka ba Petero, ntabwo inyifato yabo n'imikorere yabo bimeze nk'iby'abapasiteri b'iki gihe. Urabona ko abapasiteri b'iki gihe, nabivuze mu maudio twigeze gukora ibiganiro bishize, yuko mu buryo bw'amadini, ubundi amadini ni ubwami abantu biremera bikorera, ni imishinga cyangwa se ni factory, ni uruganda, bumva noneho akica gakiza no ubutegetsi buri mu bundi butegetsi cyane se naga nuduhugu turi mu kindi gihugu ntawe rero bitaniye nibyo abanyagitugu b'abategetsi b'igihugu buriya no mu madini habamwe igitugu mu nsengero habamwe igitugu uko bafatira ibyemezo abayoboke babo ariko reka ngaruke gatoya ikibazo gikomeye twakivuzeho muri audio y'ubushize mu kiganiro cy'ubushize ntabwo abantu bazi gutandukanya ubwami barimo hari ubwami bubiri hari ubwami bw'umwuka ari bwo bwami bwa Kristo utagaragara n'amaso hari ubwami bw'isi nibwo Yesu avuga ngo ab'isi nibabanga abwira abigishwa be muzamenye ko ari jyewe babaje kwanga iyo bankunda namwe baba barabakunze Yesu abwira abigishwa be n'ukuntu ab'isi bazatoteza abigishwa be kuko Yesu yaramaze kwimurira intumwa ziwe azinjiza mu bwami bwiwe mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se mu myumvire binjira mu bwami bwe baramwizera babera umwami ariko hanze yabo hari abandi bantu batinjiye muri ubwo bwami mu mitekerereze yabo abisi bagumana ubwami bwabo mu gihe abisi bagumanye ubwami bwabo reka ntange urugero rufatika kugira ngo byumvikane nimba ntarabivuze ubushize nongere mbisubiremo nimusoma isezerano rya kera mu bitabo by'abami bitabo bya Ecclesiastes ingoma ibitabo bya byose bya by'amateka muzasanga harubatswe umurwa witwa Yerusalemu uwo murwa rero wari ufite inkike muri izo nkike imbere niho habaga abaturage n'ubwami n'ikirimba n'urusengero rw'ahera hahera ariko hanze y'inkike za Yerusalemu habaga inyamaswa habaga amagufa habaga ababembe habaga ibyajugunywe habaga ibintu byinshi bibi ariko uburinzi bwabaga imbere muri Yerusalemu ni nabo umwami ya kontrola biriya narabibabwiye ubushize bifite igisobanuro mu mwuka inkike n'umurwa wa Yerusalemu n'imbere mu bwami aho umwami atuye mu kirimba cy'umwami bisobanura kuba muri Kristo Yesu mu buryo bw'imitekerereze abari muri Kristo Yesu bafite imibereho yabo bafite imyumvire yabo bafite uburinzi bwabo bafite umwami wabo bafite umwuka wabo ubayobora n'imitekerereze yabo bafite n'imyifatire yabo inyuma ya Kristo rero hari inyamaswa abantu hari ibikoko hari ababembe hari abasinzi hari abasambanyi hari abicanyi hari abajura urumva hari abo bagambanyi hari abapasiteri hari abapotri hari ababishopu hari insengero hari utudini hari abapfumu urumva hari abasinzi hari abarozi inyuma y'inkike za Kristo hari inkozi z'ibibi urarambajije uti ese jyewe ku ruhande rwanjye jye mbibona gute iyi si dutuyemo iyi si turimo ifite umwami wayo atari Kristo Kristo ni umutegetsi wo mu mitima y'abamwizera Satani ni umutegetsi w'ibigaragara n'ibifatika n'ibiboneka byose nubwo ijambo rya nyuma rifitwe n'Imana kuri Satani ibyo akora byose Satani abikora ari uko Imana yabirekuye yabikuyeho ukuboko kwayo rero hanze y'uwo murwa wa Kristo inyuma hari abanyagitugu hari abategetsi b'abanyagitugu hari abapastori hari abavugabutumwa hari kwishushanya kose hari ibipirate byose birahari ikibazo abantu bayoboka iyobokamana mu madini ntago bazi gutandukanya ubwami bwa Kristo n'ubwami bwa Satani rero iyi igihugu gitegekwa n'abaprezida b'abanyagitugu nuko umwuka ubu bakoreramo ni umwuka w'isi ni umwuka wa Satani ni umwuka w'abadayimoni icyo gihugu rero kizarangwa n'ubwicanyi n'ubugambanyi n'ibinyoma n'ubugizi bwa nabi n'umushiha n'umwaga nta cyiza nta byiza bizaboneka byo kubahana no gucanirana bugufi hari ikiganiro nigeze gukora kera n'umudamu witwa Magi twakoranaga ibiganiro kuri Back to the Bible abifuza Back to the Bible kumva ibiganiro byacu by'inyigisho za Bibiliya bazajya kuri YouTube bandike Back to the Bible.nl bandike NL National UBL Laura Ancien Laurent NL bazabona ibiganiro byinshi dukora noneho ndamubwira ijambo rimwe ndamubwira ni Afrika ikibazo ifite abategetsi ubuyobozi bwo muri Afrika bw'ibihugu ntago za guverinema ari abayobozi kuko umuyobozi nuko uworienta uburyo ugomba gukora ibintu akagufasha administration akagufasha organisation kuko abakuyobora Afrika ntabwo iyoborwa Afrika irategekwa kimwe n'ibyumbajije byo mu Rwanda ntago hari ubuyobozi hari ubutegetsi ubutegetsi butanga amategeko yaba mabi yaba meza yagira ingaruka nziza cyangwa mbi abo bayahawe ni ku nguvu bagomba kuyakurikiza ariko ubuyobozi ni mu buryo bwo gufasha abaturage administration na organisation kugira ngo abaturage babane mu mahoro bakore neza bacuruze bunguke yani bishyire bizane kuko bari wabo ibihugu by'Uburayi na za Amerika nibyo byubatse ubuyobozi kuko niyo umuyobozi yanitwaye nabi muri ibihugu by'abazungu ashyirwa mu nkiko cyangwa se aregura akeguzwa n'imitungo ye igakontrolwa meme na perezida na ministre muri ibi bihugu by'abazungu bahubatse amategeko atuma nta muntu wishyira hejuru ngo akandamize abandi yigira karaho kajyahe ngo nuko ari umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru nawe amategeko aramufata akamuhana iyo yarengereye muri Afrika rero simvuga gusa n'u Rwanda muri Afrika ibihugu byose bya Afrika nta buyobozi buhaba hari ubutegetsi ubutegetsi ni nk'ubwami umwami niwe yica anyaga yambura imitungo abashatse kuyambura agaha imitungo abashatse kuyiha hariya rero ntago hari ubuyobozi hari ubutegetsi kandi ubutegetsi buhari bumeze nk'ubwami ubwami buhari ni ubunyagitugu kubera iki kuko si ubutegetsi bufite kubaha Imana ni ubutegetsi hejuru yabwo inyuma yabwo hari umwuka wa Satani w'ubunyagitugu wo kwica no gusenya no kurimbura ni kimwe rero n'ibiri mu madini no mu madini yo muri Afrika niko bimeze ni abanyagitugu ni ababeshi ni abanyabinyoma kuko umwuka ubakoreramo benshi ni umwuka w'abisi ariko nimba hari abayobora neza ari abaca bugufi bakubaha abo bayobora Imana ishimwe abo bazabayoboke ariko ikiri ngombwa ni kimwe nuko tuganisha abantu kuri Yesu Kristo ndumva mu magambo make abantu bagomba gutandukanya ubwami bwa Kristo n'ubwami bw'isi ibyo byose uri kumbaza nibyo mu bwami bw'isi n'iby'inyuma y'umurwa ntabwo ari iby'imbere muri Kristo ndumva ari uko nagusubiza
akoze cyane Pasteri Lora Bahati ubwo abanyarwanda badukurikira icyo kibazo bamwe bakibajijeho niba bafite impungenge ku bisubizo ubahaye batanyuzwe bazatwongera bakatwandikira tukongera kubiganiraho mu ncamakeya twebwe icyo tugamije ni ugutumikira abantu ndetse no kwibaza ibibazo twibaza abenshi babumva bafite amatsiko tukagerageza kubibaza cyane cyane kubirebana n'iyobokamana ndetse na politike y'u Rwanda rero hari ikibazo kimwe maze iminsi mbona mu mbuga nkoranyambaga abantu benshi barimo bibaza muri iki abantu barimo baribaza muri ibi bihe hari icyorezo cyateye cya COVID coronavirus kuri bamwe iyi ndwara yateje ibibazo bikomeye ku isi yose ifite ibintu byinshi abantu bashobora kuyibazaho kubirebana n'ibyahishuwe kubirebana n'icyo Bibiliya ibivugaho ariko uyu munsi tugiye kubaza ikibazo kimwe hari inkingo zimaze iminsi zitangwa hirya no hino ku isi ariko ntabwo zirimo zivugwaho rumwe Pasteri ikibazo cyanjye giteye iki ese izi nkingo hari aho zihuriye n'umubare 666 uvuga muri Bibiliya ndetse umuntu ashatse yabibwira abadukurikiye yuko iyo nomero ya 666 iboneka mu byahishuwe igice cya 13 ushobora guhera ku murongo wa 11 ukagera ku murongo wa 18 ukumva kivugwa kuri uwo mubare no kuntu uzaba wadutse. Rero abantu barimo baribaza bati ese abakristu bakwiye gufata urukingo muri ibi bihe hirya no hino ku isi bahamagarira abaturage gufata urukingo. Aha nakongera kugira ngo mpesize ikibazo giteye gitya. Muri iyi minsi abantu benshi ntibavuga rumwe kubirebana n'iyi COVID, ariko by'umwihariko ku nkingo zirimo zitangwa, kuko bamwe baravuga ngo hari isano cyangwa se hari aho bihurira n'uriya mubare wa 666. None nkibaza ese abakristu niba wemera koko aribyo bakwiye gufata urwo rukingo niba harimo izo mpungenge, niba se zitarimo ubwo nabwo uragerageza kutumara amatsiko ushingiye ku byanditswe Pasteur ijambo ni ryawe.
Urakoze. Bo jyewe ndavuga ndasubiza nkurikije information z'ubushakashatsi bwanjye nakoze kuva mu myaka yashize, atangwa hafi imyaka 15 irashize nkurikirana ibikorerwa mu isi, kandi mbasha gukurikirana za documentaire zitandukanye zikorwa n'Abanyamerika n'Abanyaburayi n'amateleviziyo n'amaradiyo bitandukanye. Mu by'ukuri isi iyobowe n'agatsiko k'abantu bake cyane b'abaherwe kandi gakorera mu ibanga. Normalement imigambi yose ya Satani irakorera mu miryango itarenze 11 iri ku isi, ndetse iyo miryango ikaba iyobowe n'abaherwe b'abajuifu b'abayahudi bakuriye muri ba bafite ibisekuru n'ibisekuruza muri ibi bihugu by'Uburayi. Iyo rero birimo za Union Europeenne, birimo za Bank Mondiale, birimo za Amerika, Itazini, abo bose bashyize hamwe kugira ngo bayobore isi. Ariko mu ibanga rikomeye nubwo abantu badashaka kujya bumva bakirengagiza ibintu by'ubwiru Satani ari gukora, bigatuma babisuzugura abantu bazajya batungurwa n'ibigiye kuba. Turi mu itangiriro ryo kuramukwa. Hari umushinga wateguwe kuva mu mwaka wa 1954. Ni umushinga umaze imyaka myinshi. Ni umushinga wo kugabanya abantu ku isi. Iyi si ifite abavisionnaire bayo bayirebera ejo hazaza kugira ngo bamenye uko bazagera ekonomi, developement, ibintu byose, imishinga myinshi. COVID rero iyi nani corona, iyi corona yatangiye kuvugwa muri za 2014, 2013, igihe cya Obama yayivuzeho, Bill Gates ayivugaho, babivuga mu marenga, bavuga ko hari icyorezo kigiye kuzaza abantu bagomba kukitegurira, uburyo bagomba kukirinda cyangwa se kukirwanya. None se ugira ngo Bill Gates na Obama barahanuraga, n'umwuka w'Imana yabahishuriye kuvuga iby'iki cyorezo kizaza? Oya, n'umushinga wateguwe, ahubwo bateguraga abantu hakiri kare, kandi babirimo abo bose n'agatsiko k'abantu benshi. Mu kintu rero bagombaga mu gutegura izo virusi, ni ibintu bya virusi, korona ni ikintu cyateguwe, kandi n'aba businessman n'abacuruzi, amafaranga aturuka mu bintu byitwa imiti, kuko abantu bose bararwara ku isi, n'amafaranga menshi, amamiliyari ni ubucuruzi bukomeye. Bateze indwara, hanyuma bongere bakore n'inkingo, bategeka abantu kuzifata, amafaranga asohoke yinjire. Ariko ibanga rikomeye ni uko ari ukugabanya abantu bari ku isi, ariko cyane cyane umugabane ugomba kugabanywamo abantu b'imbura mu maro n'imbura mikoro badepansa bakonsomisi, ni umugabane wa Afurika n'umugabane wa Amerika Latine ndetse n'umugabane wa Aziya. Aho niho hantu hakomeye bafite umugambi wo kugabanya abantu. izi nkingo rero ukurikije ibiganiro cyangwa se amadokumentaire menshi agenda asohoka y'abadokotere bakomeye byagaragaye ko no muri Amerika abaganga baho bakomeye biremyemo ibice bibiri, bamwe baba pour abandi baba contre, naha ni buraya nuko yewe n'izo video turanazifite turanazibitse z'abadokotere bishyize hamwe kugira ngo bamagane iby'izo nkingo, bamagane ibya corona ko ari ubugambanyi, ariko abantu ntibabyiteho ntibabyumve, hagaragayemo ibice bibiri byo kutumvikana. Ariko kubera ko Satani ari umunyabinyoma kandi ari umwanzi w'ibibi, ikinyoma gifite imbaraga kuruta ukuri, ndetse wereka abantu ukuri abantu bagatsemba ngo ibyo bintu ntabwo ari ukuri, ngo nta n'ibimenyetso bifitiye, kuko bumva ko bibarenze kandi bibakura umutima. Icyo gihe rero abantu urabareka kuvuga ngo rero uti ese abantu baremerewe guterwa inkingo cyangwa ntibabyemerewe? Iryo jambo wambwira riri mu gitabo cy'ibyahishuwe 13, igihe Yohana yavugaga ibyahishuwe by'ibizabaho Apocalypse 13, avuga iby'uwo mubare 666 wambazaga, ijambo rimwe riravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuzagaragarira ngo ni ukwizera kwabo, ngo ufite ubwenge naba ari uwo mubare, ngo ni 666. Ukwihangana kw'abera n'ukwizera kwabo ngo niho kuzagaragarira. Inkingo twazitewe kuva kera, twatewe inkingo za kokorishe, duterwa inkingo z'imbasa, duterwa inkingo z'agasama, sinzi n'izindi. Izo zose suko twaziterwaga zitarakozwe n'aba bazungu ngo zibure kutwica, bamwe zarabamugaje abandi zirabica, abandi ntizagira icyo zibatwara. N'izi ziri gukorwa za corona ntago ingaruka zazo zishobora kuboneka ubu ngubu, ariko mu myaka 2, 3, 4, 5 iri imbere zizagaragaza ingaruka ku bazifashe, ku bazitewe. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ntago bishoboka yuko uzahunga urukingo. Natwebwe aho turi muri ibi bihugu by'Uburayi batubwiye yuko uterwa urukingo ni ubushake bwawe, ariko nutaruterwa hari serivisi zimwe utazemererwa, nko kujya mu mafootball, mu kujya kureba imipira ahantu hahurirwa abantu benshi. Hari n'amaserivisi y'amaofisi y'akazi uzajya gusabamo akazi bakubwire bati banza ugaragaze ko watewe urukingo, seritifika y'urukingo. Ibyo byose ni ibikorwa bya Satani. Hari abantu batazashobora kuvuga utambuka bavuge ngo sinziteza, nutiteza uri mu bwami bwa Satani, uzafatirwa ibyemezo na n'ubutegetsi bw'abadayimoni nyine bw'abisi. Mu mategeko yabo bavuga bati nta kazi uzakora, ntuzajya muri banke, ntuzajya muri supermarket guhaha, ntuzagira ukuntu serivisi zose, ntuzafata indege ujye kuri aeroporo, ntuzinjira muri train, byose uzaba ubrije kwerekana certificate. Icyo nshaka kubwira abantu ni kimwe, inkingo bazitera umubiri ntago bazitera umwuka. Ikimana ikeneye ni roho zacu, ntago ari imibiri, kuko imibiri irapfa ikabora. Ariko rero igihe kirageze ko abantu barushaho gusabana n'ubwami bwa Kristo, bagasohoka mu bwami bwa Satani, kuko kurindwa kuri mu bwami bwa Kristo. Udashaka kubwinjiramo niyigumire mu bwami bwa Satani, ubwami buzamugaraguza agati ntaho azabuhungira. Ariko ubwami bwa Kristo buratubwira ngo ibitangaza bizagendana n'abanyizera, bazarya n'ibintu byica ntacyo bizabatwara, bazafata inzoka z'inkazi zizabaruma ntacyo zizabatwara. Pawulo ibyo byamubayeho aribwa n'inzoka, ariko ngo ayikunkumurira mu muriro, bategereje ko apfa ntiyapfa, kuko uburinzi bw'umwuka wera bwari mu mubiri we. Rero virusi mbi ni iyi, virusi mbi ni ukuba utari mu bwami bwa Kristo, iyo niyo virusi mbi. virisimbi nuko buri mu bwami bwa kamere mu bwami bwa satani mu myumvire y'abadayimoni ibyo bindi by'amakorona n'ibindi ntacyo bivuze ku mana ariko mu gihe cyose ndi mu bwami bwa Kristo naterwa urushinge izo maze guterwa se zingana gute izo tumaze kwiteza kuva twavuka ni nyinshi zadutwaye ikisi kuko muri Kristo dufite uburinzi nimba Imana ifiteho umugambi nimba Imana igufiteho umugambi wowe bagutera inshinge batazi gutera imbaraga z'umwuka wera ziza zishwanyaguza ziza zisenya uko Imana igufiteho umugambi izakurinda kimwe rero muri ibyo umuntu wese ufite umwuka w'Imana muyobora ijwi ry'umutima nama rirakuyobora ariko ameza yuko ugomba gufata kuziteza cyangwa se rikwemeza yuko utagomba kwiteza kwabayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana wakwiteza rero utakwiteza ni hahandi ntaho wahungira urupfu ntaho wahungira Gehinomu uretse kwimuka ukava mu bwami bwa Satani umutima nama ukinjira mu bwami bwa Kristo Kristo akaguha uburinzi mu magambo make niko numva na gusubiza ikibazo umbajije bakoze
akoze cyane pasteri Dora Bahati ku bisobanuro utanze ubwo abanyarwanda nibatanyurwa nabwo tuzafata umwanya wo kongera gusubira muri ibi biganiro byacu turebere hamwe ibibazo barimo bibaza kuri iyi ngingo by'umwihariko urukingo narawufashe rwa mbere ubwo ntegereje kuzafata urundi vuba ahangaha mu minsi iri imbere ariko narufashe mu rwego rwo kwirinda ngo nari mu rwego rwo gushakisha wenda uko mpangana n'Imana nkaba rero ku giti cyanjye ubwo niba bizaba ari ikibazo cy'iyo sisa sosanisisi simbizi ariko nararufashe ubwo rwagiye mu mubiri ariko roho yanjye numva yifuza kuhora igendana na Kristo mfashijwe nawe pasteri
gato Benoit nari nibagiwe kuvuga ku bya 660 ntago izi nkingo ntawo zihuriye n'ibya 666 ubundi normalma ibintu bya 666 ni ibintu biri geometric ni umubare wa satani mu buryo bw'umwuka ariko mu ibanga rikomeye ibintu bya 666 bihishwe mu kintu kitwa microchip ni kare akantu gato cyane bazashyira mu mibiri y'abantu muri technology kagahindura abantu amarobo bagakorana imbaraga zidasanzwe byaranatangiye gutegurwa hari n'abatangabuhamya babyo bamaze kubwiteza ahanini naho ngaho kuko ntikaba ntago umuntu abakiri ubumuntu bw'umuntu ntago aba ari bwo buba bugikora ko umuntu abamaze guhinduka mu buryo bwa technology digital atagikoreshwa na esprit ye ahubwo akoreshwa n'abandi bantu bari ku buhanga bw'ibyuma aho niho hahishwe ibintu bijyananye na za 666 ariko ibi bya corona normalma biri muri target yo gushaka kugerageza abantu bari ku isi ngo barebe yuko uko bizitabirwa ko batazivumbura batazigaragambya itegeko rizafata kabisa rigakora bakemera guterwa izo nkingo ya izo business zigakorwa ibyo abo bizagiraho ingaruka bikazabagiraho ingaruka abo bitazagiraho ingaruka nyine bagakomeza ubuzima bisanzwe ariko ahanini ibintu bijyananye na 666 iyo mibare uko ihishwe mu buryo bw'umwuka benshi babivuga ko byabayeho ngo bari ba Alexandre Nero ngo bari ba Hitler ngo ibintu bya kera abandi bavuga ngo bari ba Napoleon Bonaparte oya ni mu buryo bwa technology ariko iyo microchip umunsi izagenda inyanyagizwa ku isi hose iterwa abantu aho niho hari umubare 666 kiretse nimba ari abandi bafite ubundi bumenyi burenze ibyo tuvuga ubwo nabo bazaza bakatwunganira bakaduhishurira ariko nge nkurikije ibiganiro ufite nuko uwo mubare uhishwe mu buryo bwa technology zizaterwa mu mibiri y'abantu ku kiganza no mu ruhanga ntabwo rero vaccination ya corona iterwa mu kiganza nta nubwo iterwa mu ruhanga iterwa ku kuboko nk'uko n'izindi vaccine zose ziterwa mu buryo busanzwe. Mu magambo make nashakaga kugaruka ku cyo ntavuze ndangiza ikibazo cyawe kujya gatandatu. Sawa. Urakoze.
Urakoze cyane Pasteri Bahati. Urakoze kandi kuko nanjye nibazaga ibyo bibazo ubaye nk'usorezaho, ariko nanga gutinda cyane mu kibazo kugira ngo niba ngombwa abantu bazabigarukeho, ariko hari ibyo usobanuka ko isobanutse. Ubu ngubu hirya no hino mu miryango urasanga bamwe avuga ati yewe nzarufata, abantu babatereka da ntabwo nzarufata, nta ntonganya, nta n'ibibazo bihari, ntawe babihatira, ariko ugasanga abantu ntibavuga rumwe, cyane cyane mu mazu usanga umwe akubwira ati njyewe nzaba nifashe, njyewe ntabwo nzafata kereka banyishe, undi ati njye nzarufata. Byari muri ubwo buryo numvaga ku icyo kibazo cyari gikenewe mu by'ukuri. Ubwo rero abadukurikira bazakomeza kugenda bibaza ibibazo bimwe na bimwe. Pase rero hari ikibazo mfite, ntekereza ko gitandukanye gatoya n'iyobokamana na politike. Ni ikibazo gatoya kirebana n'ubugizi bwa nabi bukomeje kugaragara mu Banyarwanda. Uko bwije n'uko bukeye ukumva baburiwe irengero, ukumva bishwe, ukumva n'abandi bafite imanza zidasobanutse, usanga mu by'ukuri Abanyarwanda badatekanye mu buzima bwabo. Muri iyi minsi hari umuntu umaze iminsi atanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga, ni Bwana Aimable Karasira. Ni umwe mu bantu bagiye bagaragaza ibitekerezo byabo, akenshi wasangaga hirya no hino bishobora kuba bitavugwaho rumwe, yavuga mu nzego za Leta y'u Rwanda, ariko wajya kureba ugasanga impamvu bitavugwaho rumwe n'uko usanga ari ibintu bigenda ari bishya mu matwi y'Abanyarwanda. Muri iyi minsi rero Karasira mu biganiro yagiye agirana n'ibinyamakuru bitandukanye, hari umudamu cyangwa se tibaza niba ari umudamu cyangwa se ari umwari simbizi, wagiranye ikiganiro na Karasira kuko amaze iminsi agirana ibiganiro bitandukanye n'abantu, ndetse no kuri Radio Iteme yagiye azaho rimwe na rimwe agatanga ibiganiro. Ni umudamu rero witwa Anyensi, bavuganye kuri televiziyo ye yitwa Murabyo niba nibeshye, ndetse na televiziyo ye ikorera kuri YouTube yitwa Ukuri Mbona ya Karasira. Rero yabaye nk'usobanura ibibazo byinshi birebana n'amateka y'igihugu cyacu mu ncamakeya, ndetse aza no kugera ahantu avuga ko mu by'ukuri FPR yaba yararengereye ugereranyije na za politike z'amashyaka zagiye zibaho zitandukanye, kuva u Rwanda rwaba Repubulika cyangwa se u Rwanda rwayoborwa n'inzego za cyami. Ikintu gishya numvise mu bintu Karasira yavuze itandukanye n'ibyo yavugaga mu minsi yashize, harimo ijambo rivuga ngo by'umwihariko wowe ntakunda Kagame. Icyo kintu gisa naho ari ubwa mbere cyumvikanye mu bantu bashobora kuba batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, ndetse haza no kugaragara ko mu by'ukuri abantu babaye nk'abikanga, kuko uriya mugabo ubundi ntakunze kuvugwaho, niyo akugiriye nabi usabwa kwemera ko yakugiriye neza kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza mu muryango wawe cyangwa se cyawe. Ni kenshi abantu batatinyutse kuvuga ijambo ryo kuvuga ngo Kagame ntibamukunda. Ibi rero birasa naho byazamuye uburakari bukomeye cyane, ku buryo harimo n'ibinyamakuru ndetse umukuru wacyo witwa Sharamberi Gatare wasimbuye Bwana Burasa, mu kinyamakuru cye Rushyashya yagerageje kwandika avuga ngo reka ndebe titre y'ikinyamakuru ko yavugaga, hanyuma ubwo turaza kurebera hamwe. Yavugaga ati Aimable Karasira yavanye he ubudahangarwa butuma adakurikiranwa ngo ahanirwe uburozi ahora aroha mu baturage. Ukibaza mu by'ukuri impamvu ibinyamakuru bya Kigali, impamvu abatabona ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda gomba guhora guhoza ku nkeke ahanahera nk'uwitwa Tom Ndahiro n'abandi batinyuka bakavuga yuko uyu mugabo akwiye gushyirwa mu nkiko akwiye gufungwa akwiye gukurikiranwa kandi ibi bintu byagiye bigaragara inshuro nyinshi yuko aba bantu baba bakora kandi bakora propaganda leta iri ku butegetsi ibi bintu rero bisa naho biteye impungenge ndetse abantu bashobora no kwibazaho nagira ngo tubonere umwanya wo kwamagana ikintu cyo kumva yuko iyo umuntu adakunze undi cyangwa se iyo umuntu atabonye kimwe n'ibitekerezo byawe adakwiye gushyirwa mu nkiko adakwiye kwicwa adakwiye gufunga umunwa Bwana Laura Bahati uri pasteri ukaba uri umuvugabutumwa wigisha n'ijambo ry'Imana iki kintu cyo kuza abanyarwanda kuvuga icyo umuntu atekereza ikintu cyo guhoza ku nkeke abantu bashobora kuba batavuga rumwe na leta y'u Rwanda uri umukozi w'Imana wigisha ijambo ry'Imana iki kintu cyo guhagurukira Karasira Aimable uyu munsi no mu minsi yashize ndavuga mu minsi yagiye iwaho ariko none ubu birasa naho byafashe indi ntera urakivuga wiki pasirirora
Mwenye ni baza yuko chona bivuga ho ahubwo nanjye nakubaza ikibazo tukakiganiraho nje nawe tugahanahana amagambo wibaza yuko ububasha ubushobozi imbaraga za Kagame akoresha mu gucejekesha batavuga rumwe nawe nabo bose bavugira ku maradiyo ku ma YouTube nabo bose barigiswa twumva babishwe batotezwa babicwa bafungwa bashimutwa wibaza ko ubwo bubasha yabukuye hehe reka nanjye nkwibariza ikibazo sinzi ko wansubiza
ongera umbaze ikibazo ongera ukimbaze neza ntumve neza ntabwo ntumvise ongera ukimbaze neza
ndakubajije ni Perezida Kagame ubwo bushobozi ubwo bubasha bwo gucecekesha abatavuga rumwe nawe nabo bose twumva ngo bashimuswe bafunzwe babishwe baburiwe irengero n'abandi wibaza ko ubwo bushobozi ubwo bubasha buhabwa nande abukura hehe
Rakoze cyane reka nkusubize nkanjye nkusubize nkanjye uramutse umpaye ijambo nkusubize reka nkusubize gutya genekereza ko ubasha bwo kugirira nabi abanyarwanda ushobora kuba buko utangwa natwe twebwe cyane cyane abatavuga rumwe nawe uti kuyihe mpamvu abatavuga rumwe baramutse ndavuga batavuga rumwe na Kagame cyangwa na leta ayoboye baramutse bashyizeho gahunda yo kumvikana bakareba ikibahuza n'igituma bahora barwana baryana bakagikuraho hagafatwa umwanzuro Kagame yagukorera ikintu kimwe na ukamugira urugero rufatika hari iminsi yashize leta y'u Rwanda yari ifite cya kintu umuntu avuga ngo umwana uvuna umuheha kongezwa undi mu gihugu cya Uganda araza igashimuta igatwara ikagenda igakora ibyo ishaka ikica ubundi ikajyana mu manza barimo bajyoye mutabazi n'abandi nyuma hari ikintu cyaje kugaragara ngo abanyarwanda bari Uganda nabo batangiye gutanga gushimuta abanyarwanda babifitemo uruhare mu gushimuta bagenzi babo batangira gufatwa batangira guhugirwa nabi niko byagiye bivugwa nubwo ntabifitiye gihamya ariko icyakurikiye nuko leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gufunga imipaka ndetse no kubuza abanyarwanda kongera kujya muri kiriya gihugu cya Uganda ndamutse rero mpa ubushobozi bwo kuyobora opposition nasaba yuko ibintu nk'ibi ngibi leta y'u Rwanda ikora umuntu yayihaniza ariko byakwanga nayo igakorerwa nk'ibyo ibi ndabivuga nkanjye ku giti cyanjye ubajije niba ambasade ya Mozambique, ambasade ya Kenya, ambasade ya hehe yariyo yose igira uruhare rwo gushimuta abanyarwanda, igira uruhare rwo kubuza abanyarwanda kwisanzura, ni ngombwa ko nabo bafite abana, bafite imiryango, bafite abadamu, bafite abo bata, icyo kintu nabo bagomba gutangira kumva ko kibareba. Subiye inyuma rero, ni ukuvuga ngo Leta y'u Rwanda ntabwo yahita ifunga imipaka y'ibihugu byabo byose, kuko na Leta y'u Rwanda igira ubwoba ku bikorwa bimwe na bimwe. Rero kuba uyu munsi aba bantu bitwa ko bakorera Kigali birirwa bateza rwaserera, nabo bumva yuko bagomba kuba bashakishwa ku bugizi bwa nabi. Ndakubwiza ukuri ko noneho abanyarwanda twakora gahunda yo kumvikana kurusha guhora duhigana. Soze ikibazo warumbajije, nubwo ntekereza wenda ko ushobora kuba atari ko watekereza ko ndi bugisubize, ariko ngisubije gutyo. Nsoza kuri iki kibazo, birababaje kumva yuko umuntu uri hanze agomba kubona intore akayihunga akayirebera kure. Ibintu byakabaye byiza abantu bahagaze bakarebana amaso ku yandi, noneho kibazo bakakivugana bakirebana. Nk'ubu nahoze nkurikirana amakuru kare bavuga ngo umuntu witwa Namuhanga Kasiengo ashobora kuba yafashwe n'inzego z'umutekano agiye gusubizwa i Kigali. Igitangaje ni uko ashobora kuba yarafite na community abarizwamo cyangwa n'abandi banyarwanda barimo, ushobora gusanga ububihishe aho gutekereza ni bande bagize uruhare, najyanwa azajyanwa nande, niba azabajyanwe na ambasade ya Mozambique. Ni ngombwa ko ambasaderi nawe agomba kubazwa ibintu, agomba kugira impungenge kuvuga ko niba agiriye nabo abanyarwanda nabo bagomba kumugirira nabi. Njye rero ndavutse nyowe opposition nakora igishoboka cyose kugira ngo Kagame hagaciro ikiremwa muntu by'umwihariko umunyarwanda, kuko aramutse ashatse kugira ngo ahangane twahangana, kandi ntekereza ko bishobora kuba byabyara umusaruro mwiza ndetse n'amahanga yaboneho umwanya wo kutwumva, kuko ikintu cyose gikemura ibibazo kuri iki gihe ni ifaranga, kandi ntekereza ko ifaranga abanyarwanda ryo bararifite, iryo badafite niryo gutekereza neza kugira ngo babashe kwigobotora abo bantu bameze nk'abo ngabo batanga ijambo noneho perezida w'u Rwanda agakuje ibyo abanyarwanda yumva agomba kubakorera barimo n'abakarasina n'abandi bameze nk'abo. Nuko numva nagusubiza Pasteri.
Sawa, urakoze. Ariko njye nashaka kukubwira yuko ububasha bwose butuma Kagame ayobora abanyarwanda kuriya yabuhawe n'abanyarwanda ubwabo. Kubera iki? Kubera ko bihereye no mu gihe bari ku rugamba, uko yari generali kamanda bakomandinga ku rugamba, uko yabyumvaga niko yabikoraga. Nta mategeko yigeze abaho amukumira avuga ngo umuyobozi w'ikirenga nakora amakosa ya naya cyangwa akazana ibi n'ibi, hariho nawe amategeko amukumira, hariho nawe umurongo atagomba kurenga, nawe agahanwa n'amategeko. Abanyarwanda bahaye Kagame igihugu baravuga ngo tuyobora ukubyumva, dutegeye kukubyumva mubyeyi mwiza, nyagasani uhoraho. Si ntago higeze yaboneka inzego na zimwe zishobora kumuhangara ngo zimubwire ziti hano urakabije, hano urarengereye, hano wisha amategeko. Nta na zimwe yaba mu bajenerali be, yaba mu basenateri, yaba mu badepite, yaba mu banyagihugu, nta n'umwe umuhangara uko abayobora niba byakira. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, wibuke ko buriya buryo ayoboyemo abanyarwanda, hari abanyarwanda benshi babyishimiye, bumva ko ariko bigomba kumera, benshi barabyishimira, benshi barabyakira. Yewe icyo yakora cyose cyaba kibi cyaba cyiza baravuga ngo niko bikwiriye kumera, turabyemera, adutegeke gutyo, atuyobore gutyo. Peut-être abari hanze nibo bafite uruvugiro rwo kuvuga ngo siko byakagombye kumera, ariko peut-être abari benshi bari mu gihugu niko babona ko agomba kubaye. Abanyarwanda rero ubwabo nimba bataramenya urwego gushyira hamwe n'uburyo bagomba kugira umutegetsi bayobora, bizagorana kumwo karasira uri kumbwira suko ibyo karasira avuga y'abantu babikurikiranye neza nibyo abandi n'abandi 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 bavuga wumva atari ukuri ari ku rwego rw'ubuyobozi sisteme iriyagaragaza ko umuntu atagomba kuvuguruza ibyo perezida yategetse cyangwa se ibyo sisteme ya leta ishaka gukora bya bikandamiza abaturage bya ibibanyaga ibibasenyera ibibagera gute ntibashaka umuntu no mubivuguruza amfese ubona ari nka sisteme yo gucecekesha abantu yo muri Corée du Nord iriya buriya ni uburyo bwo kuyobora abantu mu buryo bwa Corée du Nord nuko gusaba ubwo ikibazo gihari u Rwanda rwahuye nacyo nuko ruri mu gihe cy'ubuyobozi bw'iterambere rya internet bigatuma nta kuntu wakumira abantu kuri internet za YouTube, Facebook ni na za WhatsApp, Instagram ngo opposition y'ibyo bandika n'ibyo bavuga ikumirwe ariko iyo bari kuba bafitiye ubushobozi babifunga nkuko no muri Corée du Nord za internet zidakora uretse leta ya Kim Jong-un ni ikoresha internet yonyine abaturage bo ntibayikoresha urumva rero ikibazo aho kiri ni kimwe nuko mu banyarwanda harabishimira uburyo leta ibategetse n'abandi batishimira uburyo ibategetse mu gihe cyose abaturage bose b'abanyarwanda batarumva ibintu kimwe azakomeza abategeye kuko abyumva kandi icyo gihe majorite bakoze nk'amatora bakavuga bati ikitugu cye turacyemera bakaba benshi ubwo nibyo babona ko ari byo byiza bibakwiriye abandi nabo bakagaragara ko ari bake batabyishimiye ngo bazagaragaza yuko batsinzwe n'ababyishimira uburyo abayoboyemo icyo ni kimwe cya kabiri nimba nta mbaraga zihari za opposition erega FPR kugira ngo igere ku butegetsi hari imbaraga yagaragaje zakanze Habyarimana kugeza ubwo Habyarimana yemera imishyikirano nta opposition ihari yakanga Kagame ngo bikange Kagame ngo yemere imishyikirano ntayihari nta izo mbaraga ntizihari buryo abanyarwanda ubwabo bafite umwuka wo kudahuza umutima wo kutumva ibintu kimwe sinumva ko byatuma bavuga ngo Kagame ngo niyuna muri cumu ngo nagire gutya na gutya ngo nahinduke ibyo ntacyo bimubwiye we uko abyumva niko bayoboye kandi benshi bakabyishimira uko abayoboye naho ikibazo rero kiri so ahantu rero hashobora kuboneka igisubizo nongere mbivuge Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku nzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bwo ku isi hari ibihe byiwe byagenwe byo gutegeka abanyarwanda kandi bikigisha abanyarwanda ibihe bye nibirangira nta uzi inzira zizakoreshwa azavaho navaho haza ubundi butegetsi ubu nabwo nimba buzaba ubunyagitugu nimba buzatanga amahoro bizimana ariko ikibazo gikomeye nuko abanyarwanda ubwabo bakagombye kwisuzuma bakareba ikibatandukanya n'ikibaryanisha n'inzangano bafitanye nubwo bugambanyi umuntu akumva ntiyiyumvishe mu mutima yuko ari kugirira nabi mwene wabo cyangwa se mugenzi ubundi uzagende mu Bisirayeli Abisirayeli ni kominote y'ubwoko ishyize hamwe umwanzi wabo nuwo badahuje ubwoko ni umwarabu ariko naguzumva Abisirayeli basubiranamo ngo barwane ubwabo baryane ubwabo barasare ntibibaho uko ni famiye basubiranamo ahubwo bazi umwanzi wabo ko ariwe bagomba guhiga n'umwarabu abanyarwanda ntago bazi ko ari famiye ari umuryango umwe baba abo bahutu baba abo batutsi baba abo bari kuri kote ya leta n'abari muri opposition ntago bazi ko bavuga ururimi rumwe ntago bazi ko ari abavandimwe biteye n'isoni ahubwo banarutwa n'ababembe bo muri Congo n'abafurero n'abavira bashyize hamwe ariko abandi bararyana bitwa ngo ni abantu bize ni abantu baminuje ni ubwoko ngo bwiza imfura ariko akaba aribo baryana basubiranamo nuko rero iyo abantu bakinguriye Satani imiryango arinjira agakora akabateranya akabasubiranishamo akabica akabamara ubwo ngubwo igihe kikazagera abazasigara bikabakura mu isomo no kuvuga riti turapfiki duhuze umutima turabavandimwe dushyire hamwe twubaha Imana dusenga Imana ibyo ni ibihe Imana izagena ariko ushaka kurangiza avuga ngo
ibyo akora byose n'abanyarwanda bamuhaye ubwo bushobozi kandi barabyemera ko abayobora uko nguko. Ko niko nakurangiriza ku kibazo wambajije. Si Karasira rero gusa. Karasira hari n'abandi bavuga nkawe, n'abandi bazaza, n'abandi bazaza, abo bose mu gihe cyose igitugu abanyarwanda bakemera ko kigomba gukorwa kizakorwa. Nimba abanyarwanda bemera gucecekeshwa bazacecekeshwa. Abashaka kuvuga ubwo bazajya kuvugira hanze, ariko kuvugira imbere mu gihugu ntibazabyemererwa ko amategeko ntabibemerera. Urumva rero yego ntibabatabariza, ariko si we wenyine, hari n'abandi benshi bafunzwe, hari n'abandi benshi bahunze, hari n'abandi benshi bashakishwa. Urumva ntacyo mufite mwabihinduramo, kuko niko bimenyerewe, niko bikorwa, ni ukubyakira uko kubera ko n'ubushobozi yahawe nta muntu ufite kumuhagarara imbere bamubwire ngo mwitoteza Karasira, mwigira gutya, mwigira gutya. Afite n'ababimukorera, abo bamwumva bandahiro barabimukorera, bafite ubwo bushobozi bwo kubivuga, bafite ubushobozi bwo kumukurikirana mu nkiko, kumuhimbira ibyaha, kumutega indi mitego kugira ngo akunda acecekeshwe. Icyo n'abanyarwanda bamaze kubimenyera, kuko ntibije uno munsi, bimaze iminsi, bimaze imyaka. So ndumva rero aho ngaho abanyarwanda bagomba guhuza umutima bakavuga bati Imana twara gucumuyeho, turarushye, turaremerewe aho tugeze, turashaka impinduka kugira icyo dukorera. Erega n'abantu nibadashaka kwambaza Imana ngo bayigarukire, nta ibintu bizakomeza kugenda biba bibi, ntabwo bizaba byiza. Ndarangije.
Urakoze cyane Bwana Pasteri Rora Bahati, wenda nanjye agakorogoshwa kanjye, nge ntabwo ndi Pasteri za ku kiganiro nk'iki ngiki kugira ngo nganire na Pasteri ngo tubagezeho ibirebana n'ijambo ry'Imana ndetse rimwe na rimwe na politiki, kuko hari aho twagiye tubona bihura mu byanditswe muri Bibiliya. Ngewe rero ku giti cyanjye nkiri kuri iki kintu cy'umuvandimwe cyangwa se cy'abanyarwanda, ubwo nari ndimo mvuga nyine cya Karasira Aimable, cyo kuba bamuhagurukiye no gushakisha ukuntu bamucecekesha cyangwa se no kumutwara mu nkiko, ndatekereza yuko Leta y'u Rwanda atari injiji cyane ku buryo yahita yemera abantu bayisaba ngo nikore ibintu, na cyane ko buriya ugusaba gukora ibintu nawe ufite uburenganzira kubikora, kuko uburenganzira bwo gutanga ikirego mu nkiko ntabwo busabwa ko umushinjacyaha bwa Leta ari bwo butanga ikirego, ahubwo n'umuturage afite ubwo burenganzira. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo yataramenya neza n'abo bantu baba bari nyuma y'ibyo nibyo baba bagamije, cyane cyane ko akenshi ari n'ubugizi bwa nabi, kuko byagiye bigaragara impfu z'abantu batandukanye twagiye tugarukaho kuri radio Iteme. Nagira ngo nanasaba Abanyarwanda aho baherereye hirya no hino ku isi, mu bihugu mutandukanye, nimwishyire hamwe, mwiyubake, mwikure mu bwoba. Murashaka amafaranga, ariko ayo mafaranga mufite muyakoresha aho mutuye kugira ngo mubashe kwirinda. Ibi wenda za sosiyete sivile n'abandi babishinzwe n'amashyaka ya politike, naboneho umwanya wo kubakangurira kwereka Leta y'u Rwanda ko tutakwiye kuzajya tubizina ngufi. Kuko ibyo bafite ubushobozi natwe turabifite. Ntekereza yuko icyo badafite, icyo bafite gikomeye wenda no kuvana mu isanduka, ariko iyo sanduka ya Leta itangwamo imisoro y'abaturage baba batagize uruhare kugira ngo wenda icyo gikorwa kibi gikorerwe Abanyarwanda, twe dufite uburenganzira gukora mu byacu tuba twavunikiye, baba bashaka kutuvusa tukirwanaho. Kwirwanaho si ugukora ibintu bigayitse, ariko Leta y'u Rwanda niba iduteye gutya natwe tugomba kwihagararaho tukayirwanya mu buryo bugaragara, kuko niba abantu barayihunze ikabasanga aho baherereye igatangira kubakora ibikorwa bigayitse, ifuko habaho uburyo bwo kwidefanda. Hari ibyo bavuga ngo bayirwa bacuruza utuzi, utwo tuzi ntabwo bafite inganda zidukora, utwo tuzi n'ahandi hose zagurishwa zikagurwa, nabo bakamenya niba bisha abantu yuko utwo tuzi nabo bagomba kutunywa, abantu bagomba gukanura. Ntabwo ibi ngibi tugomba no kubitinya, kuko Leta y'u Rwanda niba ihagurukiye kugirira nabi yitwaza za ambasade zayo, yitwaza isoresore ziba zaragiye kwigishwa hariya na Bamporiki n'abandi, ni ngombwa yuko Abanyarwanda batangira guhindura politiki bagahindura politiki yo kuvuga ngo turajya gutera amagi Kagame turajya kumwamagana pana habeho gahunda yo kumvikana n'iriya leta twibwira ngo birahagije byo guhora mwirwa mwirukanga nyuma y'abantu duhagarare hamwe duhangana amaso ku yandi ejo bundi mwarebonye Palestina yihagazeho imbere ya Isiraheli nubwo bayisenya guhibiza ariko yihagarayeho bajya aho ngaho barumvikana ntabwo bateza amajosi ngo batemwe namwe rero banyarwanda muri hanze ibintu byo guhora mubona intore mukirukanka mukihisha bigomba guhagarara abantu bagafata umurongo kwigisha leta y'u Rwanda ko turi abantu kandi turi abanyarwanda bayo dufite uruhare rwo guhindura ibihugu byacu niba mwerera amafaranga mu Rwanda nuko ayo mafaranga afite icyakora kuri leta kuko akorerwa ku butaka akoreshwa ku butaka bw'u Rwanda ndagira ngo rero byo kubaho ikintu cyo gusaba gusa ko Emabre n'abandi bameze nkawe n'abandi bashimutwa mambona kumbuga ngo abantu ngo SOS gutabazi gutabara ikiguruza urahururiza nde ninde muntu kwitayeho makorejo wundi azajya Kigali icyo azabagiye gukora urakizi murakizi icyo ari cyo none se uragira ngo makoro ntazi neza yuko hari abanyarwanda bafite n'ubwenegihugu w'u Faransa babuze ariko itegera ibaza ngo abo bantu bahuriye hehe ugira ngo se nta banyarwanda benshi leta y'u Faransa izi yuko barenganye none se irinda kujya gufata icyemezo cyo kuzana abantu nk'aba badege bakajya hariya muri Interpol ikazana abantu nk'aba Louise mushiki wabo hanga bakaza kuyobora OEF n'abandi mugira ngo ibyo ngibyo nuko leta y'u Faransa ibyita yibona ariko icyunzi cyo leta y'u Faransa izi imbaraga zimu wa maturage izi imbaraga ziri mu bantu izo mbaraga rero mufite abanyarwanda hirya no hino ku isi muzikoresha kugirirana nabi ariko ni muzikoreshe mu rwego rwo kwirinda kuko nzi neza yuko leta y'u Rwanda imaze kubona ko mwirinda ikabona yuko community y'abanyarwanda bari muri Uganda bari muri Tanzania bari muri Kenya mwishyiriho gahunda yo kwirinda kandi byaba na ngombwa mukayibigaragariza ntabwo izongera gutinywa kuzibirukanka nyuma ikibazo ni uko mubabona mukiruka mugafate nagira ngo mpamagarire abanyarwanda ku isi yose uyu mwanya mfashe kano kanya ntanubwo nari narabonye akanya ko kubivuga mu kiganiro cya Pasteur Urabahati mbabarira mpamagarire abanyarwanda gutangira kwereka leta y'u Rwanda yuko nigutera igitego kimwe nawe ugomba kwidefanda ukayitera ikindi hapana kuzajya birirwa baduhigisha ubuhindu ko yaje ahangaha muri France ngo abantu ngo bagize ubwoba ngo yazanye iki gute se ngo uramanute ngo ugeze kuri ambasade ngo bashobora kukwica bakwica bakujyana he haguruka wirwaneho munyarwanda hanyuma leta y'u Rwanda imara kubona ko dufite ubwo bushobozi bwo kwirwanaho tuzanayisaba kureka gukomeza gushimuta abanyarwanda mu gihugu hagati tuzanayibwira tuti nukora kuri nukora kuri Emabure Karasira natwe turagerageza kukwereka yuko ibyo ukoze atari byiza community rero z'abanyarwanda muri gihugu cyacyo cyose ni mwitoranye umwe abantu b'abagabo bahagarariye abandi batari benshi mugerageze kwirinda mushyireho gahunda y'imisanzu amafaranga yanyu muyakoreshe kwirinda azunguka kandi leta y'u Rwanda izatinywa kuza kubatoratora kuko nabo bakoresha abanyamahanga aho ngaho mwebwe mubazi kurufu ko leta y'u Rwanda ibazi mumbabarire kuba ndengereye ariko byari ngombwa kuko si ngombwa gusaba ko Karasira atafatwa ahubwo ndasaba abanyarwanda gukora ibishoboka byose leta y'u Rwanda ikamenya ko namwe muri abantu b'abagabo kuko bariya n'abantu bafite umubiri nk'uwo dufite n'abantu icyo bafite mu Rwanda n'imbunda barazifite hariya ariko mu mahanga nta mbunda bafite n'amafaranga bakoresha nk'uko namwe muyafite uza amafaranga mwirirwa mutagaguza ngo muratangaguzwa muragira mu biti nimufata amafaranga yo kubarinda aho muherereye hose mushyireho community mu gihugu mutuyemo hapana kutekereza ngo hari amashyaka ari Burayi muri Amerika na he ngo muri abayoboke mwishyireho itsinda ry'abantu bagomba kwirinda kandi iryo tsinda murishyireho mugamije kurinda n'umutekano w'abanyagihugu bari muri icyo gihugu mutuyemo leta y'u Rwanda nzi ntabwo izongera kuza kubatoratora mwamu ninabikora izabikora rimwe ariko nimara kubona muyishyuye izashakisha izindi ngamba zo gushakisha uburyo ibintu bihinduka reka mbinire ahangaha mumbabariye ko nari ndengeyeho gatoya tugeze rero ku musozo w'ikiganiro cyacu reka nsabe Pasteur Urabahati niba hari icyo afite yibagiwe hanyuma dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Pasteur
urakoze kimwe gusa nuko ibihe abanyarwanda barimo aribo bonyine bagomba kureba uko bishakira ibisubizo by'ibibazo barimo kandi ibisubizo bizazanwa no gushyira hamwe no guhuza umutima no gushaka mu maso ha Kristo kugira ngo Kristo ahindure amateka. Icyo ni cyo nabasabira kandi Imana ibashoboze kubigeraho. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe numva nanjye nshoje.
Urakoze cyane Pasiteri Laura Bahati. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero iyi mwumvaga ni Radio Iteme ivugira ku munara wayo wa Erope. Turabashimira hirya no hino abadukurikiye n'abazadukurikira, ndetse tushimira ibitekerezo byanyu mukomeza kutugezaho. Gahunda rero yacu y'uyu munsi tuyisubikiye ahangaha, tuzongera kuwa mbere w'igitaha ikiganiro iyobokamana na politike. Ahasigaye mugire umugoroba mwiza. Ndashimira abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma badufashije amajwi yacu agasohoka neza 5/5. Ahasigaye nakagaruka.
Uru kuru nikuje.